Well, we made it! Minaka, ka black kamaka, sinagaka, na mando ni kakamaze. Minaka, ka black kamaka, sinagaka, na mando wa ni filmaze. Minaka, ka black kamaka, sinagaka, na mando ni takamaze. Minaka, ka black kamaka. Do, hachana na soko seni mtoto Mini tago niki anza kubo Cheki wanajisho na wanatasyo Una fight ya fames yuko down kwa game Wrong decision menu ngeenza project team Nivenye shaingia so ni nini takutemi Wacha likuwe mpole ju Staki nikusheni Madharau ni ya nini Unaringa nini Unanini sina kama si overusi Na pio jai honge ni ringi ya harusi Kwa pole brother buwa chana na matusi Acha kaa tunaka Blanka maka Hatunaka Na bado tunaka maze Hatunaka Na bado tunaka Hata kaa tunaka Blanka maka Minaka blanka maka Sinangaka Na bado nitaka maze Siminaka blanka maka Sinangaka Na bado wani feel maze Na minaka blanka maka Sinangaka Na bado nitaka maze Na minaka blanka maka Range Rover, Ziki pull over Na wakidai jowa rainbow come over Man is all over Na hii dunia si watu wana nyuria Na ukinyuria unacha nini nyuma Legacy ni kitu ya mahana Supremacy si kitu ya kufaitiana Unadunga sana unahenda kuchakiana Na si tunafika na venye tunafika Ndiyo venye tunabonga Hata kati mbeparara na bado tunabonga Tunajua tunaka Black kama kama Hatunaka na bado tunakama ze Hatunaka na bado tutakama ze Hatunaka na bado watu filma ze yeah. Minaka ka black kama ka Sinangaka na bado nitakama ze Siminaka ka black kama ka Sinangaka na bado wani filma ze Na minaka ka black kama ka Sinangaka na bado nitakama ze Na minaka ka black kama ka Sinangaka na bado wani filma ze Na minaka ka black kama ka Sinangaka na bado wani filma ze